Yeah. You gotta love it. Yo, what's happening?
How?
OG.
How?
My soul to Canyon boy.
How?
What's good?
How? Wanaona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda how ila wanadidimiza how. Wanajifanya wanapenda how ila wanadidimiza how.
Kwa celebrity Kenyan kujitolea,
yeah.
Kwa apologize ya watu haujakosea. Kawa ni msofti utasemwa na konea. Kawa ni mjanja itabidi umezoea,
no.
Watakutusi ndio ukach na wacheki. Wakisha kutusi mara that hawasepe. Udaku inapigwa na kasheshe. Kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke. Kukua celebrity garama, juwa kisha kujua ni lawama. Bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama. Sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Hakuna uruma siri nkulenga tu. Cause if it don't kill you they nakujenga tu. Babado kuna fanzo nakupenda tu. Azaidu sijali even though vile kuenda bu. Si neutral simple boy ka kila siku. But Kipchoge akivangua the same na msifu. Inauma kupambana na hizi issue. But brother usijali wezoea hizi vitu.
Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Hey, kukua celebrity Kenyan kujitolea.
Why?
Your downfall ndo mbogi wange nangojea.
Really?
Lota kuchocha vloko juu na pepea. Kwa kesho kashitani watakukemea. Remember Esther Runga na hazi yake Helen.
Yes.
It's so sad omefungwa jusaini mafelon. Wali trend tukawacheka when they needed help.
Why?
Tukaangalia when they busy destroying themselves. Nipoa tuweke imani kwa Yesu. Woi Jimmy Gates, siya uona siku mrefu. Tumemtroll bila kujuliza questions. Like what if that nigga fell in depression? Papa Dennis alidedi tukamchangishia. Tuka type rest in peace tukimpandisia. Ati tuko sadwa tunajua tuvile alikapitia. Wetu ni kutroll ni kaujui kitu neza kufanyikia. Mulamua amesha choka amedaizi. Jamatusi toka Twitter mbaka IG. Mini gangsta mkini troll I was ID. Buda OG wazogo shinda 5G. Mumefanya mbaka pozea amewacha injili. Ameacha kuimba mangoma za Holy Spirit. Jumna penda ongeza chumvi pia na pilipili. Ten over ten amtaki saimu na tusi Willis. Asifu mekwa force kutazama. Nini fans in denial so of course mnajifanya. Kukwa celebrity kuwa ready for drama. Omba goda kubless na self esteem ya pastanganga. Na confidence ya urierogo manduli. Na willpower ya John Pombe Magufuli. And though wengi watasema ni kiburi. But that's the only way utaezana na mabuli.
Naona mwangaza ila hawajui nyuma yetu kiza kinene. Lakini tunapambana ila mziki majanga lazima tu wanene. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao. Wanajifanya wanapenda hao ila wanadidimiza hao.
Yeah, wataku show ati ya wezi fika mbali. But ni wivu tujo wameja makali. Comment section wamejaza na upuzi. Lakini DM same hater bado groupie. Ukikafunga hivi wasikiangi fiti. Wanatamani kuishi maisha wa unaishi. Soto aki hate ina ngori tuko mbele. Get a life nigga punguza kelele.